Abana babiri bagudde mu kidiba ku kyalo Otada mu ggombolola ya Minakulo mu disitulikiti Oyam ne bafiiramu bwe babadde bakimamu amazzi. Jimmy Okot, ssentebe w'ekyalo kino, agamba nti abagenzi kuliko ow'omwaka ogumu n'emyezi ebiri, wamu n'ow'omwaka ogumu n'emyezi musanvu. Okot yeesigamizza enjega eno ku bbula ly'amazzi erikutte Kyembe eruteeyo. Ono agamba nti nga waliwo n'ate nayikondo emu yokka mu kitundu kino eweereza amaka agasoba mu 12, abatuuze bakomekkereza nga batadde obulamu bwabwe mu matigga okuyiga amazzi mu nzizi endala ez'obulabe. Geoffrey Okello Tadeo, akansala w'eggombolola ya Minakulo, agamba nti bakafiirwa abaana abasoba mu bana omwaka guno olw'ensonga ezeekuusa ku bbula ly'amazzi mu kitundu.